Jeremiah 22 verse 1. Usho kanje uJehova uthi, yehlela endlini yenkosi yakwaJuda, ukhulume khona lelizwi. Verse 2. Uthi, yizwe izwi kaJehova nkosi yakwaJuda, ohleze ehlalweni sobukhosi kaDavide, wena nezinceku zakho nabantu bakho abangena ngalawa amasango. Verse 3. Usho kanje uJehova uthi, yenzani zahlulelo nokulunga, nophulo ophangiweyo esandleni somcindezeli, ningoni, ningadluzula abafokazi nezintandane, nabafelokazi, ningachithi igazi elingenacala kule ndawo. Verse 4. Ngokuba uma nenza lokhu impela, kuyakungena ngamasango alendlu amakhosi ahlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide, ekhwele izinqola namahashi, wona nezinceku zawo nabantu bawo. Verse 5. Kepha uma ningalalela amazwi, ngiyakuzifunga usho Jehova ukuthi le ndlu yakuba incithakalo. Verse 6. Ngokuba usho kanje uJehova ngendlu yenkosi yakwaJuda uthi, uyiGileyadi kimi, nekhanda laseLibanoni impela ngiyakukwenza ube yihlane, nemizi engahlalwa muntu. Verse 7. Yakukulungisela abachithi, ilona lo abe nezikhali zakhe, bagawule emsedari yakho, ekhethekileyo bayiphonse emlilweni. Verse 8. Izizwe eziningi ziyakudlula kulomuzi, zisho kube yileso naleso kwesinye ukuthi, uJehova wenzeleni okunje kulomuzi omkhulu na. Verse 9.
Bayakuthi ngokuba basishiya isivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wabo, bakhuleka kwabanye onkulunkulu babakhonza.
Verse 10. Ningakhaleli ofileyo, ningamlileli, kepha nimkhalele nokumkhalela omukayo ngokuba akasayukubuya, kasayukubona izwe lokuzalwa kwakhe. Verse 11. Ngokuba usho kanje uJehova ngoShalumi indodana kaJosiya, inkosi yakwaJuda owaba inkosi esikhundleni sikaJosiya uyise, waphuma kule ndawo ukuthi asakubuyela lapha. Verse 12. Kepha yakufela kuleyo ndawo lapho bemthumbela khona lelizwe kayisayukulibona. Verse 13. Wo koyakha indlu yakhe ngokungalungi, namakamelo akhe ngokungafanele, osebenzisa umakhelwane wakhe engamholeli, angamniki lutho ngomsebenzi wakhe. Verse 14. Othi ngiyakuzakhela indlu enkulu namakamelo abanzi, ayibhobozele amafastele, bese yembeswa ngemsedari, ibhecwe ngebomvu. Verse 15. Uyinkosi ngokuba ushisekela imsedari na? Angithi uyihlo wadla waphuza, wenza ukwahlulela nokulunga kwaba kuhle kuye na?
Verse 16. Wahlulela abaswelayo nabampofu kwaba kuhle. Angithi lokhu kungukungazi mina na, usho uJehova.
Verse 17. Amehlo akho nenhliziyo yakho kusekuphangeni kuphela, nasekuchitheni igazi elingenacala, nasekucindezeleni, nasekudloveni ukuba ukwenze. Verse 18. Ngalokho usho kanje uJehova ngoJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda uthi, abayekumkhalela ngokuthi, hawu mfowethu, noma hawu dadewethu, futhi bangamkhaleli ngokuthi hawu nkosi, noma hawu bukhosi bakhe. Verse 19. Uyakumbela ngokumbela kwembongolo, ahudula alahle ngale kwamasango aseJerusalema. Verse 20. Khuphukela eLibanoni ukhale, phakamisa izwi lakho eBhashani ukhale use-Abharimi, ngoba zonke izithandwa zakho zibulewe. Verse 21. Ngakhuluma kuwe usenenhlanhla, kepha wathi angizwa. Lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Verse 22. Umoya uyakubalusa bonke abelusi bakho, nezithandwa zakho ziyakuthunjwa, impela uyakuba namahloni ujabhe ngabo bonke ububi bakho.
Verse 23. Wena ohlala eLebanon owakha isidleke sakho kuyo imsedari, uyakuhawukela kangakanani nokufikelwa kwakho imiyelo imiyelo enjengeyobelethayo.
Verse 24. Kuphila kwami usho Jehova, noma uKhoniya indodana kaJoyakimi inkosi yakwaJuda ebeyindandatho esandleni sami sokunene, nokho bengiyakuhluthula khona. Verse 25. Ngikunikele esandleni sabafuna ukuphila kwakho, nasesandleni salabo obesabayo, ngithe esandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli, nasesandleni samaKhaledi. Verse 26. Ngiyakukuzwibela kwelinye izwe, wena nonyoko owakuzalayo, lapho ningazalelwanga khona, niyakufela khona. Verse 27. Kepha bayakubuyela ezweni abalangazelela ukubuyela kulo.
Verse 28. Lo muntu uKhoniya uyisitsha esidelelwayo nesaphukileyo na, uyindebe okungekho kuyo intokozo na, uzitshelweni yena nenzalo yakhe balahlelwa ezweni abangalaziyo na.
Verse 29. Lizwe, 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 yizwa izwi kaJehova. Verse 30. Usho kanje uJehova uthi, lobani lo muntu ukuthi akanamntwana, umuntu ongayikuba nampumelelo ezinsukwini zakhe, ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sikaDavide akayikuba nampumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda.